Nkani yopunzira number 7. Nkani tidzayipunzira mulungu wa April 10 mpaka 16. Zimene tingachite kuti tizipindula kwambiri tikamawerenga Baibulo. Pamene pachokera nkani, Luka 10 verse 26. Mchiramulo umawerenga mozotani. Nyimbo number 97. Mawu a mulungu amatithandiza kukhala ndi moyo. Zimene tiyipunzire. Atumiki onse a Yehova amayesetsa kuwerenga mawu ake tsiku lililonse. Anthu enanso ambiri amawerenga Baibulo koma samvetsa zimene amawerengazo. Ndi mmenenso zinalili ndi anthu ena mu nthawi ya Yesu. Kuona zimene Yesu anauza anthu amene amawerenga mawu a Mulungu, kungatithandize kuphunzira zinthu zina zomwe zingatithandize kuti tizipindula kwambiri tikamawerenga Baibulo. Ndime 1. Funso. Nchiyani chikusonyeza kuti Yesu ankaona kuti malemba ndi ofunika? Taganizirani mmene munthu ankamvera kumva Yesu akuphunzitsa. Nthawi zonse iye ankaphunzitsa kuchokera mmalemba ndipo ankachita zimenezi kuchokera mu mtima. Ndipo mawu a Yesu oyambirira kulembedwa omwe analankhula atangobatizidwa komanso mawu ake ena omaliza omwe analankhula asanafe anali ochokera mmalemba. Mawu a m'munsi akuti, pa nthawi imene anabatizidwa komanso kudzozedwa ndi mzimu woyera, zikuoneka kuti Yesu anakumbukira mmene analili poyamba asanabwere pa dzikoli. Mawu a m'munsi athira pamenepa. Ndipo pa zaka zitatu ndi hafu za utumiki wake, nthawi zonse Yesu ankawerenga komanso kufotokoza malemba. Ndime 2. Funso. Pamene Yesu ankakula, nchiyani chinamuthandiza kuti adziwe bwino malemba? Kwa zaka zambiri asanayambe utumiki wake, Yesu ankawerenga komanso kumva mawu a Mulungu kambiri mbiri. Akakhala pa nyumba, Mose akayikira ankamva Mariya ndi Yosefu akutchula malemba akamacheza. Mawu a m'munsi akuti, Mariya ankadziwa bwino malemba ndipo ankawafotokoza. Nzoonekeratu kuti Yosefu ndi Mariya sakanakwanitsa kukhala ndi buku lawo la malemba. Ayenera kuti ankamvetsera mwatcheru mawu a Mulungu akamawerengedwa ku sunagoge, ncholinga choti aziwakumbukira pambuyo pake. Mawu a m'munsi athira pamenepa. Sitikukayikiranso kuti sabata lililonse, Yesu ankapita ku sunagoge ndi banja lawo. Kumene kwayenera kuti ankamvetsera mwatcheru malemba akamawerengedwa. Patapita nthawi, Yesu anaphunzira kuwerenga payekha malemba opatulikawa. Choncho sikuti iye anangofika powadziwa bwino malemba, koma ankawakondanso nkumawalola kuti azimutsogolera. Mwachitsanzo, takumbukirani zimene zinachitika mukachisi pamene Yesu anali ndi zaka 12 zokha. Aphunzitsi omwe anali odziwa bwino chilamulo cha Mose, anadabwa kwambiri ndi mayankho ake komanso poona kuti anali womvetsa zinthu kwambiri. Luka 2 verse 46. 47 ndi 52. Ndime 3. Funso. Kodi tikambirana chiyani munkhani? Ifenso tingafike podziwa komanso kukonda mawu a Mulungu tikamawawerenga nthawi zonse. Komabe, kodi tingatani kuti tizipindula kwambiri ndi zimene timawerenga? Tingaphunzirepo kanthu pa zimene Yesu anauza anthu odziwa chilamulo omwe akuphatikizapo alembi, afarisi komanso asaduki. Nthawi zonse atsogolera chipembedzo amenewa, ankawerenga malemba koma sankapindula ndi zimene ankawerengazo. Yesu anatchula zinthu zitatu zimene zinkalepheretsa anthu amenewa kuti azipindula ndi malemba. Zimene anawauza zingatithandize kuti tiwonjezere luso lathu ncholinga choti 1. Tizimvetsa zimene tikuwerenga. 2. Tizipeza mfundo zothandiza za choonadi. Ndiponso 3. Tizilola kuti mawu a Mulungu azititsogolera. Muziwerenga ncholinga choti mumvetse. Ndime 4. Funso. Kodi lemba la Luka 10 verse 25 mpaka 29 likutiphunzitsa chiyani pankhani yowerenga mawu a Mulungu? Timafuna kumvetsa tanthauzo la zimene tikuwerenga mawu a Mulungu. Ngati sitingatero, sitingapindule mokwanira. Mwachitsanzo, taganizirani zimene Yesu anakambirana ndi munthu wina wodziwa chilamulo. Lemba la Luka 10 verse 25 mpaka 29 likuti, kenako munthu wina wodziwa chilamulo anayimirira kuti amuyese. Iye anamufunsa kuti, mphunzitsi, ndizichita chiyani kuti ndikapeze moyo wosatha? Yesu anamufunsa kuti, kodi mchilamulo analembamo chiyani? Umawerenga mozotani? Iye anayankha kuti, uzikonda Yehova Mulungu wako ndi mtima wako wonse, moyo wako wonse, mphamvu zako zonse ndi maganizo wako wonse. Komanso uzikonda mzako mmene umadzikondera wekha. Pamenepo anamuuza kuti, wayankha molondola. Uzichita zimenezo ndipo udzapeza moyo. Koma pofuna kudzionetsa kuti ndi wolungama, munthu anafunsa Yesu kuti, nanga nzanga amene ndikuyenera kumukonda ndi ndani kwenikweni. Pamene munthu anafunsa zimene angachite kuti adzapeze moyo wosatha, Yesu anamuthandiza kupeza yankho mmawa Mulungu pofunsa kuti, kodi mchilamulo analemba mochiyani? Umawerenga mozotani? Munthu anayankha molondola potchula mawu am'malemba omwe amanena za kukonda Mulungu ndi anzathu. Koma taonani zimene kenako ananena. Iye anati, nanga nzanga amene ndikuyenera kumukonda ndi ndani kwenikweni. Munthu anasonyeza kuti sankamvetsa tanthauzo la zimene anawerenga. Choncho sankadziwa mmene angagwiritsire ntchito moyenera mfundo za m'malemba amenewa pa moyo wake. Ndime 5. Funso. Kodi kupemphera komanso kuwerenga mosathamanga kungakuthandizeni bwanji kumvetsa zomwe mwawerenga? Tingamamvetse kwambiri mawu a Mulungu ngati titakhala ndi zizolowezi zabwino tikamawawerenga. Zotsatirazi ndi mfundo zina zimene zingakuthandizeni. Muzipemphera musanayambe kuwerenga. Timafunika kuthandizidwa ndi Yehova kuti timvetse malemba. Choncho tingamupemphe mzimu woyera omwe ungatithandize kuyika maganizo athu pa zimene tikuwerengazo. Kena kumuziwerenga mosathamanga. Zimenezi zingakuthandizeni kumvetsa zomwe mukuwerenga. Zingakhalenso zothandiza ngati mutamawerenga mokweza kapena kumawerenga motsatira Baibulo lochita kujambulidwa. Mukamamvetsera mawu ochita kujambulidwawo komanso kuwaona mʼBaibulo lanu, zingakuthandizeni kuti muzimvetsa, kukumbukira komanso kuphunzirapo zambiri. Mukamaliza kuwerenga, muzipempheranso kwa Yehova kumuthokoza chifukwa cha mphatso ya mawu ake ndipo muzimupempha kuti akuthandizeni kugwiritsa ntchito zimene mwawerenga. Kuwerenga kuti mumvetse ndi luso lomwe tingathe kuliwonjezera. Ndime 6. Funso. Kodi kudzifunsa mafunso komanso kulemba mfundo zachidule kungakuthandizeni bwanji mukamawerenga? Mfundo zina ziwiri zingakuthandizeninso kumvetsa zomwe mukuwerenga mʼBaibulo. Muzidzifunsa mafunso pa zimene mwawerenga. Mukamawerenga nkhani ina yake muzidzifunsa kuti, kodi nkhani iyi kwenikweni ikunena za ndani? Akulankhula mawuwa ndi ndani? Akulankhula kwa ndani nanga chifukwa chiyani? Kodi zikuchitikira kuti ndiponso liti? Mafunso amene wangakuthandizeni kuti muziganizira komanso kutsatira mfundo zikulu-zikulu za nkhaniyo. Komanso mukamawerenga, muzilemba mfundo za chidule. Mukamalemba, zimathandiza kuti maganizo anu onse azikhala pa zimene mukuwerenga, ndipo mumazimvetsa kwambiri. Kulemba kumakuthandiza ninso kuti muzikumbukira zimene mwawerenga. Mungalembe mafunso, zimene mwapeza pambuyo pofufuza, mfundo zikulu-zikulu, mmene mungagwiritsire ntchito zimene mwawerengazo, kapenanso mmene mukumvera. Kulemba mfundo ngati zimenezi, kungakuthandizeni kumaona kuti mawu a Mulungu ndi uthenga umene analembera inuyo. Mawu apa chithunzi akuti, kodi kulemba mfundo za chidule kungakuthandizeni bwanji kuti muzimvetsa komanso kukumbukira zimene mwawerenga? Ndime 7. Funso. Kodi ndikhalidwe liti lomwe timafunikira tikamawerenga? Nanga chifukwa chiyani? Yesu anatchula khalidwe lofunika kwambiri la kuzindikira lomwe lingatithandize kuti tizimvetsa zomwe timawerenga mmawu a Mulungu. Lemba la Mateyu 24 verse 15 likuti, choncho, mukadzaona chinthu chonyansa choononga chimene chinanenedwa kudzera mwa mneneri Danieli chitayimirira m'malo oyera, wowerenga adzazindikire. Kodi kuzindikira mkutani? Ndi luso lotha kudziwa kugwirizana pakati pa mfundo ina ndi mfundo ina, kapena kusiyana komwe kulipo komanso kumvetsa bwino ngakhale zimene sizinafotokozedwe. Kuonjezera pamenepo, Yesu anasonyeza kuti timafunika kukhala ozindikira kuti tithe kuona zinthu zimene zikukwaniritsa maulosi a mʼBaibulo. Timafunikanso khalidwere kuti tizipindula ndi zonse zomwe timawerenga mʼBaibulo. Ndime 8. Funso. Nchani chingatithandize kukhala ozindikira tikamawerenga? Yehova amathandiza atumiki ake kuti akhale ozindikira. Choncho muzipemphera kwa Iye ndipo muzimupempha kuti akuthandizeni kukulitsa khalidweri. Kodi mungatani kuti muzichita zinthu mogwirizana ndi pemphero lanu? Mosamala kwambiri, muziganizira zimene mwawerenga ndipo muziona mmene zikugwirizanira ndi zomwe mukudziwa. Zinthu zothandiza pophunzira zingakuthandizeni kuchita zimenezi. Mwachitsanzo, mungagwiritse ntchito buku la mboni za Yehova lofufuzira nkhani. Mabugu wanga kuthandizeni kuti muzimvetsa zomwe mukuwerenga mbaibulo, komanso kuona mmene mungagwiritsire ntchito mfundo zake pa moyo wanu. Luso lotha kuzindikira pa werenga, lidza kuthandizani kuti muzimvetsa bwino malemba. Muziwerenga kuti mupeze mfundo zothandiza. Ndime 9. Funzo. Kodi ndi mfundo iti yofunika ya chonadi imene Asaduki sankaivomereza? Asaduki ankadziwa bwino mabuku 5 oyambirira malemba a Chiheberi, koma sankavomereza mfundo za chonadi zofunika za mabuku ouzirirwawa. Mwachitsanzo, taganizirani mmene Yesu anayankhira Asaduki pamene anamufunsa nkhani yokhudza kuukitsidwa. Yesu anawafunza kuti, kodi inu simunawerenge mbuku la Mose, nkhani yachitsamba cha minga, mmene Mulungu anamuuzira kuti, ine ndine Mulungu wa Abraham, Mulungu wa Isaac ndi Mulungu wa Yakobo? Mariko 12 verse 18 ndi 26. Ngakhale kuti Asaduki ayenera kuti anawerengapo nkhani iyi maulendo ambiri, funso la Yesu linasonyeza kuti iwo sankavomereza mfundo yofunika ya chonadi yonena zakuuka. Ndime 10. Funso. Kodi tiziyesetsa kuchita chiyani tikamawerenga? Kodi tikuphunzirapo chiyani? Tiziyesa kuona zimene tikuphunzira pambali zonse za vesi kapena nkhani imene tikuwerengayo. Sitikuyenera kumangoganizira mfundo zokhaza zomwe ndi zosavuta kumvetsa, koma tiziganiziranso mfundo zozama za chonadi zomwe zili ngati chuma chobisika. Ndime 11. Funso. Mogwirizana ndithu Timoteyo 3 verse 16 ndi 17. Kodi mungatani kuti muzipeza mfundo zothandiza mʼBaibulo? Kodi mungatani kuti muzipeza mfundo zothandiza mukamawerenga Baibulo? Taganizirani zimene timawerenga pa 2 Timoteo 3 verse 16 ndi 17. Lemba lili kuti, malemba onse anawuziridwa ndi Mulungu, ndipo ndi opindulitsa pa kuphunzitsa, kudzudzula, kuwongola zinthu ndi kulangiza mchirungamo, kuti munthu wa Mulungu akhale woyenerera bwino ndi wokonzeka mokwanira kuchita ntchito iliyonse yabwino. Lemba lilati malemba onse ndi opindulitsa pa 1 kuphunzitsa, 2 kudzudzula, 3 kuwongola zinthu ndiponso 4 kulangiza. Mungapeze mfundo folo zothandizazi ngakhale mabuku a Baibulo amene simuwawerenga kawiri kawiri. Mukamawerenga nkhani ina yake, muziona zimene ikukuphunzitsani zokhudza Yehova, cholinga chake kapena mfundo zake. Muziganizira mmene nkhaniyo ingakhalire yothandiza podzudzula. Muzichita zimenezi poona mmene mavesi wakukuthandizirani kuzindikira komanso kupewa makhalidwe oyipa ndiponso kupitirizabe kukhala wokhulupirika kwa Yehova. Muziganizira mmene mungagwiritsire ntchito nkhaniyo powongola kapena kuti pokonza zolakwika mwina zimene munthu amene mukumulalikira wanena. Komanso muzifufuza malangizo mwanga kuthandizeni kuti muziona zinthu mmene Yehova amazionera. Nthawi zonse mukamaganizira zinthu folo zimenezi, mudzapeza mfundo zothandiza zomwe zingachititse kuti muzipindula kwambiri mukamawerenga Baibulo. Muzilola kuti zomwe mwawerenga zizikusinthani. Ndime 12. Funso. Nchifukwa chiyani Yesu anafunsa Afarisi kuti kodi simunawerenge? Yesu anafunsanso funso la kuti kodi simunawerenge, pofuna kusonyeza kuti Afarisi anali ndi maganizo olakwika okhudza zimene ankawerenga mmalemba. Panthawi, Afarisi ankanena kuti ophunzira a Yesu sankasunga sabata. Mawu amunsi akuti, onaninso lemba la Mateyu 19 verse 4 mpaka 6, pomwe Yesu anafunsa Afarisi funso lomweli la kuti kodi simunawerenge? Ngakhale kuti iwo anali atawerenga nkhani yokhudza mmene Yehova analengera zinthu, ankanyalanyaza zomwe imaphunzitsa pa nkhani ya mmene Mulungu amaonera ukwati. Mawu amunsi athera pamenepa. Poyankha, Yesu anatchula zitsanzo ziwiri za mmalemba komanso anatchula mawu a mvesi lina mbuku la Hosea, pofuna kusonyeza kuti Afarisi sankamvetsa bwino lamulo lokhudza sabata komanso ankalephera kusonyeza chifundo. Nchifukwa chani kuwerenga mawu a Mulungu sikunkawathandiza kusintha? Chifukwa chakuti ankawawerenga ali ndi zolinga zolakwika, komanso anali ndi mtima wonyada. Zimenezi zinawalepheretsa kumvetsa zimene ankawerenga. Ndime 13. Funso. Kodi tiziwerenga Baibulo tili ndi maganizo otani, nanga nchifukwa chiyani? Timaphunzira kuchokera pa mawu a Yesu kuti tiyenera kumawerenga Baibulo tili ndi maganizo oyenera. Mosiyana ndi Afarisi, tiyenera kukhala odzichepetsa komanso ophunzitsika. tiyenera kuvomereza mofatsa mawu kuti abzalidwe mwa ife. Yakobo 1 verse 21. Tikakhala ofatsa, tidzalola kuti mawu a Mulungu akhazikike mu mtima mwathu. Tikamapewa kukhala ndi maganizo olakwika komanso mtima wonyada, mfundo za mʼBaibulo zokhudza chifundo, kukoma mtima komanso chikondi, zidzatithandiza kuti tisinthe. Ndime 14. Funso. Kodi tingadziwe bwanji ngati timalola kuti Baibulo lizitisintha? Mmene timachitira zinthu ndiyena, zingasonyeze ngati timalola kuti mawu a Mulungu azitisintha. Afarisi sanalole kuti mawu a Mulungu aziwafika pa mtima, ndipo izi zinachititsa kuti aziweruza anthu osalakwa. Mofanana ndi zimenezi, mmene timaonera zinthu komanso mmene timachitira zinthu ndiyena, zingasonyeze ngati timalola mawu a Mulungu kuti sintha. Mwachitsanzo, kodi nthawi zambiri timaona zabwino zimene ena amachita, kapena timangokhalira kuona zimene amalakwitsa? Kodi ndife achifundo ndiponso timakhala okonzeka kukhululuka, kapena timakonda kuweruza ena ndiponso kusunga chakukhosi? Kudzifufuza mwanjira imeneyi, kungatithandize kuona ngati timalola zimene timawerenga kuti zisinthe maganizo athu, mmene timamvera komanso zochita zathu. Mawu ofotokozera chithunzi cha ndime 14 akuti, pa nthawi ya misonkhano mnyumba ya ufumu, mbali imwe akuthandiza kuonetsa mavidiyo alakwitsa zinthu zina. Koma pambuyo pa misonkhano, mmalo mongoyangʼana zimene analakwitsazo, abale akumuyamikira chifukwa cha khama lake. Mawu apa chithunzi chi akuti, kodi tingadziwe bwanji ngati tikulola kuti mawu a Mulungu azitisintha? Kuwerenga mawu a Mulungu kumatithandiza kukhala osangalala. Ndime 15. Funso. Kodi Yesu ankawaona bwanji malemba oyera? Yesu ankakonda malemba oyera, ndipo lemba la Salmo 40 verse 8 limafotokoza maulo zimene iye ankamvera, kuti ndimakondwera ndi kuchita chifuniro chanu inu Mulungu wanga, ndipo chilamulo chanu chili mu mtima mwanga. Zimenezi zinachititsa kuti azisangalala potumikira Yehova, komanso kuti zinthu zizimuyendera bwino. Ifenso tingamasangalale ndipo zinthu zingamatiyendere bwino tikamayesetsa kuwerenga mawu a Mulungu komanso kuwakonda. Ndime 16. Funso. Kodi tiyenera kuchita chiyani kuti tizipindula kwambiri tikamawerenga mawu a Mulungu? Mogwirizana ndi Yesu komanso chitsanzo chake, tingamvetse zimene timawerenga Baibulo ngati timapemphera, kuwerenga mosathamanga, kufunsa mafunso, komanso kulemba mfundo za chidule. Tingagwiritsenso ntchito luso la kuzindikira tikamafufuza zimene tawerenga pogwiritsa ntchito mabuku othandiza kuphunzira Baibulo. Tingaonjezere luso lathu pogwiritsa ntchito bwino malemba ngakhale amene sitinawazolowere pofufuza mfundo zothandiza mu nkhani zomwe tikuwerenga. Ndipo tingalole kuti mawu a Mulungu azitisintha tikamayesetsa kukhalabe ndi maganizo oyenera. Tikamachita khama, tidzapindula kwambiri tikamawerenga Baibulo, ndipo tidzakhala pa ubwenzi wabwino ndi Yehova. Kuwerenga kuti timvetse ndi luso lomwe tingathe kuliwonjezera. Zotsatirazi ndi mfundo zowonjezera. Mawu a Yesu angakuthandizeni kuti muzimvetsa zimene mukuwerenga. Muziyesetsa kuti mumvetse zimene mukuwerenga, ndipo kuzindikira kuzikuthandizani kuganizira mmene mungagwiritsire ntchito mfundo zake. Muziwerenga mosamala nkhani za mʼBaibulo ncholinga choti mupeze mfundo zothandiza. Muzilola kuti mawu a Mulungu azikusinthani, komanso azikuthandizani kuona mmene mumachitira zinthu ndi ena. Mfundo zowonjezera zathera pamenepa. Mukamawerenga Baibulo, kodi nchani chingakuthandizeni kuti muzimvetsa zimene mukuwerenga? Muzipeza mfundo zothandiza. Muzilola mawu a Mulungu kukusinthani. Nyimbo namba 95. Kuwala kukuonjezerekabe. Nkhani yathira pamenepa.